Throwing it down on the ones and twos is Supremacy Sounds, DJ Simple Simon.
Genie X double six.
True. Sijawaipata penzi laivi Ii kitu kutoka siyo raisi Ata kuzama pia siyo raisi Na hisi nimekolea sana Kuli hivi siyo kawaida Mana we ujiajia mwanya Umeni iteka umeni iba Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Nilale lale kifuani Kichwani anitawale Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Ata inipa burudani Hivi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Baridi mimi Oh baby Honey Nasikia baridi mimi
E pra o que der vir, estarei aqui
Baby, tira minha roupa Beija minha boca Quero te ver louca Louca, 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 louca O que elas falam de você É só ideia de beber Porque entre milhares de mulheres Eu só escolhi você E o que te ver When you weave, I should do some good. Then I want to do it. Mimi ni wako, ambie wajue. Aywe, mulere. Belita, 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 belita. Na ku ranza, ranza. Na ku penda, penda. Aywe.
Na kupenda na jip
I love you nyanga nyanga. Na silo ndo tatizo. Cheki kitu unachonifanya. Na vyo vitaka maibu nipe vyote. Penzi maji nilioge. Au kambale niele kwenye tope. Nipeleke kali ngombe. Minapenda kudekeza. Sipendi kumia o. Na hata nikituma meseji. Naomba kujibiwa o. Iyo michezo unayocheza. Mwezangu ntalia o. Na hata nikitaka mapenzi. Naomba kupatiwa o. Bize kweli ila mweza kondo siwezi. Ay baby
siyawezi. Hayo mapenzi
siyawezi. Najua uko bize kweli ila mweza kondo siwezi. Ay baby.
Supremacy Sounds Mix. www.supremacysounds.com.
Kwa nina hapa siwezi kuacha. Kama kuilamba, kama kuingata. Kama kunye makocha, ukunye kitanda. Kwenye unanipa, ndo inanibamba. Minapenda kudekeza. Sipendi kumia o. Na hata nikituma meseji. Naomba kujibiwa o. Iyo michezo unayocheza. Mwezangu ntalia o. Na hata nikitaka mapenzi. Naomba kupatiwa o.
Siyawezi. Hayo mapenzi siyawezi.
Najua uko bize kweli. Ila mweza kondo siwezi. Hayo mapenzi
siyawezi.
Kwenye njozi kuva menkolea. Kuwa mkasitamani yeah. Tena nakusi ulilinde penzi. Mwenzako nimenogewa. Hoitabani,
hoitabani.
Na ata nikiumwa wendo na nitibu. Wangu dakitari. Kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu. Uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe no no. Kwa kontangangana.
Tangangana nawe.
Kwa kontangangana.
Tangangana nawe.
Kwa kontangangana. Kwa kontangangana.
Tangangana
yeah, yeah. Sababu I love you yeah.
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now. I need to test you can sweet for your eyes. Me wanna look in your eyes and say nakupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, want your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Neshamu, you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady. Oh,
my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
keep it natural.
My babe,
baby, nyami feke. Okwa muna yake. All I want you on it, cause you bought it Nairobi. I wanna be the only one that you call it darling. Oh, what a man got to do to call you my lady. Oh, for a million years I go they do. When you move, the way you move, I like it, baby.
My babe, be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
be my lady.
Oh, my babe,
you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my sugar.
My babe,
Jay. Kuidhuru munafsi sitaki, penzi la ukaka sisitaki. Minajua mnaupendo wa dhati, sa kwa nini niingie kati? Mioyo yenu ipeni nafasi, munyo kwa uhuru sharubati. Penzi lisiwe la isabati, paka mushangaze umaji. Apendapo Maulana, basi na mimi nipate wa kushibana. Alafu nyinyi cheki mnavyopendana, si kwa matendo, kwa ishara tunaona. Apenzi lenu liwe kisema cha upendo, ololoma liwe la shine la kadamo. Mwanga wa kaemba liwe kisema cha upendo, ololoma liwe la shine like a diamond, diamond.
with the one and only DJ Simple Simon, bringing the heat with Supremacy Sounds. Search for Supremacy Sounds on all streaming platforms.
My Sherry, mi un dia baridi we ni komea. Eu kama kini, macho yangu ye huko na hufumbari. Zidi sheza na, bawe huu nilisi hiliki kazana. Kama mapenzi pili pili, lako lale washa ina kutwe. Shako pamojo na mwili, uwe wako chuko.
mama siyajui nipeleke shule. Baby, ukwengine sioni, penzi lako lanipa upofu we. Kwa mikono yako nchukue, kwenye makorongo situwe. Baby, misha jikamba sana kwa maselo majita. Wendo changu kipenzi, nishawambia wendo changu kipenzi. Sausija kunichanganya, mwezako nitakwisha. Si ushajua siwezi, bila ya penzi lako mimi siwezi. Mimi, mimi
watu, nitaambia nini watu? Nitaambia nini watu? Nitaambia nini watu?
Mimi, mimi
watu, nitaambia nini watu? Nitaambia nini watu? Nitaambia nini watu?
Mimi, mimi.
Mr. LG.
Kama kosa la macho, hata mkiziba nsimone. Ndani ya moyo wangu namwona yeye. Oh, kimaso maso, wenye wivu mukome. Tambulia matandu, solo nala na yeye. Na mkisema nanichuna, tampa paka vioti. Kama penzi taluma, basi ya na digiri. Kwake zime zime ziazuma, kitu sofi oji. Midomo itawanuka kwa kununa, mgetafuna tabigiji. Ah, yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye. Wengine sawa nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga,
mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Ni mkali kabisa mentali kani kali shama penzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajisi unavoserereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo pepo mbaya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swali we niulize. Mini na speedy mama sobe da tekirize. Ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize. Nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, cinema rafiki. My bestie wa, wamebaki na eti eti eti. Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti. Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows a joe. Maneno mapya sina, siasa kwenye mapenza inati na vina. I say kama jicholi na vitaji kopi. I say ukifirisika isia njoni kopi. I say sina riba, kitobo ni kazi yangu kuziba.
Machoni naona makopa kopa. Nalegeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu adija kopa. Na tamu yako nakupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendelea kuzoom. Mixa kitu cha chuga kichaa kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siachi katikati niku na itikadi mwisho. Mindset on air dina patipati slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni jamali safi chito. Bank na minku patia madoba die. dancer, me who was on my pose will lie. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you ice to side D10. And the princess, that organize your ID Kenya. Sija toka da, but not tambo afi chochoro na neki kuja da. Sende kufikisha moro, mina juo koda. Wana mogo pa umoro, banki kupata da. Girl, you know what's gon' follow.
Da, 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 da. Umenimaliza. Da, 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 da. Na kilika misaida. Da, 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 da. Umeniweza mpenzi. Da, 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 da.
Lego, yeah. Kwa kuzalisha penzi tamu kama zabibu sindo bihawana. Kucheche nisha skip sorry dia wine. Ni stala fumtani kuna mboga kama bwenini. Wepe kem chumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe. African bantu so tu vivu mwendo zembe. Nasume ujuzi wangu sina ushikaji na mundendo. Sofu makopa machache sunanjua mini jembe. Nachuja pazuri na kula na chukilisha. Sosu kupendeza uyu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu. Uwe manicure, pedicure, zona imethibitishu. Usiji kufanya makoso kamini ya BFF. Kosi kubwa nako atepiwa na BFF. Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini. Lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi napata joto. Vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashaus. Unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka. Najiona shababi kifuani ukiona deka. Vishimo vya mdaku mashavunu ukiona cheka. Ulivo sexas kila muda nataka kuweka. Vire mara, vire mara, vire mara, ra. Unajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vire masa, vire masa, vire masa, sa. Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Masham sham, maumbe pwani pwani na pagawa. Makam kam bada yalka susu na kahawa. Utam tam pale ukinishika ni fire. Ni dam dam bindo adam na wendo hawa.
Da, 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 da. Umenimaliza. Da.
I'll be dripping when I get inside. Turning to ups and down. Where's it looking when I squeeze inside? Sweet like my hot green tea. Mama, you're looking sexy tonight. A bit about a sweet thing, thing. And she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now. I've been looking when I be inside. Cause I never felt on mine. Come over and let me give you a ride. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Oh, oh, oh. Wako neza ma. Penzi nipatia mazima. Jeuri sina. Akintafia madina.
Bila wewe
vya kuiba iba. Vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho weni meza. Nibusu na mene kubusu. Nimumu na mene kuchumu. Nimumu na mene kuchumu. Nibusu na mene kubusu.
Habibi, usingizi ndo kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi.
Nazidiwa
nusu kaputi, nusu mgonjwa najifia baby. Na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
kama mendeni kuchali. Penzi kalikata na kisu kikali.
Mtoto
upepo wa bahari. Anituliza gana jikuta gambali.
Kiboku
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana ni shinanani. E kumonya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpene.
Sweet like my heart green tea. Mama you looking sexy tonight.
Jero sagi.
Vimacho na zake lips. Kumpata so rahisi. Ya
ni kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Paka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu.
Follow DJ Simple Simon on Instagram at DEEJAY Simple Simon.
Mabizi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, toke hata mara moja akilini mwangu. Oh, mara moja ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa, japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota, hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel nitasema mi.
Katamba
wasipai, I never seen before. Waniache nijidai, sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo linalewesha kativai. Wananisimanga na kula na jilamba, eti ni oshamba. Sio mapenzi, ah, kama penzi linge kwa chumba ninge limenya kama jenza. Walisema hayawi yamekuwa, mimi na wewe ndo forever. Aya, forever, 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 ndo forever, forever.
Wewe po unainiwa natamani. Awe unantosha. Unapanda baby, wanashuka baby.
kuzungumzia bana, ukilazimisha unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo, bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market, love ni private, love si concept, love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, Romeo.
Let me hear you sing. If you feel what I feel, let me hear you sing.
It's the kids, baby.
Isia bana, ukilazimisha unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo, bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market, love ni private, love si concept, love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet, tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wakwako. Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Nime kupenda msalam, salam, 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 salam.
Wacha ni kupe kila kitu.
Sija kupenda hela.
Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
Romeo, please make me your Juliet. To find you ain't easy, to see complicated. Oh my baby, sweet the chocolate. Romeo, please make me your Juliet.
Usiruhusu mwanamke ni mtu na nusu. Kurudishwa nyuma usiruhusu. Na kama mwanaume ndo kichwa cha famili, basi mwanamke ndo shingo na kiwiriwiri. Amani ya mume aliye bora inatengenezwa na mke anapoianza siku. Hata furaha ya mume aliye bora inakamilishwa na mke ifikapo usiku. Si ujinga kukubali matokeo, oh, oh. Na sio swala la kupinga, wanatuzidi upeo, oh, oh. Ingekuwa hiari yangu mimi ningewapa kila cheo, oh, oh. Mwadirifu kama mama yangu sijamuona mpaka leo. Samia Suluhu ni mtu nanusu, Mboni Mpai Mpango ni mtu nanusu, Mariamu Mwinyi ni mtu nanusu, Meri Majaliwa ni mtu nanusu, Dr. Turia ni mtu nanusu, Ana Makinda ni mtu.
Simon.
Pata kuchari tazama, arifike kiyama, utumona kama mama, mama. Mwanamke ni kiumbe jasiri, mama niye Mungu wa pili. Ile miezi tisa ni siri, baba singeweza hata miwili. Hata uwe tajiri, tajiri, kamwe uwezi. Mwanamke hawezi kuwa na wawili.
upeo, oh, oh. Na sio swala la kupinga, wanatuzidi upeo, oh, oh. Ingekuwa hiari yangu mimi, ningewapa kila cheo, oh, oh. Mwadirifu kama Mama Konde, sijamwona paka leo. Maria Nyerere ni mtu narusu. Ifatuma Karume ni mtu narusu. Siti Mwinyi ni mtu narusu. Mama Ana Mkapa ni mtu narusu. Salma Kikwete ni mtu narusu. Janet Magufuli ni mtu.
Supremacy Sounds on all streaming platforms, Mixcloud, HearThis.at, and Apple Podcasts. Download exclusively at SupremacySounds.com. Turn it up and let's go.